Mamake alinipaga nikuwa nayo kwenye sim, na mimi kuwa na yeye ndo ilikuwaga big dream. Kutongoza siwezi kwenye ujanja huo, simu mchizi, bora tuchati nitumie nguvu ya emojis. Katuma ya kiganja kumpa hai, na yeye akairudisha, which means she's alright. Nikambania kijicho plus the word I miss you, na yeye akairudisha with the caps words me too. Nikatuma chenye tabasamu na miwani, kajibu kwa kuonesha haelewi na maana gani. So nikamrushia kikopa kwamba namzimia, kajibu no, ikabidi nrushe kinacholia. Kisha nikatuma cha kuinama kuwa I'm disappointed, akantuliza don't do that, give me a moment. Hapo kidogo nikaanza kufeel happy now, kama tanielewa then nothing can stop me now. Tulianza tu kuchat kwa vi emojis, then we became friends kwa vi emojis. Penzi letu likazaliwa na emojis, now I have to respect the emojis. Tulianza tu kuchat kwa vi emojis, then we became friends kwa vi emojis. Penzi letu likazaliwa na emojis, now I have to respect the emojis. So mkarusha cha kuonesha na furaha, aka reply kile chenye vimacho vya love. Mara karusha cha kuonesha that she wants a hug, I went both crazy and mad. And in a very short time tukaanza ku crack jokes, sending funny stuffs to each other back and forth. Kimasihara si akatuma tango for a size shit, na kasema even more if you can maximize it. Kumzingua mimi karusha cha mshtuko with the donut, you mean that's your size ya mzunguko. Karusha cha kucheka with the words, just kidding, my p- is so tight, big it, that's killing. Mara karusha pete, come to propose me, nkachora big tick, nothing gonna stop me. She said P, I'm gonna love you forever. Karusha cha kuonesha kwa we gonna be together. Tulianza tu kuchat kwa vi emojis, then we became friends kwa vi emojis. Penzi letu likazaliwa na emojis, now I have to respect the emojis. Tulianza tu kuchat kwa vi emojis, then we became friends kwa vi emojis. Penzi letu likazaliwa na emojis, now I have to respect the emojis. Tulichat kwa vi emojis, friends kwa vi emojis.